everybody now, now. Sure.
Nipo wangae. Nipo wangae sicho ngagizani.
Wale tena wanangoja.
Wanangoja.
Vua inyeshe.
Nipo walime sicho ni majuani.
Tena wanangoja.
Wanangoja.
Amani uje.
Amani.
Nipo wamsifu.
Nipo wamsifu sicho
ngagizani. Everybody.
Sick for what I'm a chanda, and I need the shakamana. Who's in this
Yesu muwe Bwana. Yesu ni mwokozi.
I'm
in the lonely fight.
nafanya nimele nafanikiwa usiku wa tamcha.